yamde sapo e tati dum woni to kati e to Mali leydo e to Bamako leydi Mali do RFI fulfulde on wakati goto wonta
Rama Diallo
hediyan ko be RFI fulfulde to Mali e to leydi jama on calminama kibaruji nyaloma di ton to Mali jam walti to kati sare hoddunde Bamako to kilometri ji sapo joy dum ko tiagande kulian ko be kippi daka kono ko be go wuro hande subaka ceccho kono Mali humpiti be mbasi goto e kono ko be mabbe be bari dido du e jom en kabolde tawdaabe mobilaji didi kewdi kuje pelloje horebe kono ko be be kolli be keddi jewde do e lehi sare de famitaade no dena go wondi en kedoto du e di kibaruji goto e sede kumpitindo wakati pelande de pindini o fato galle mako e di kibaruji de fiande wadunde ton to sare e kati nokunde sakabode Bamako e waldude horejo lamu faddewu ko won alhaali lanyugol de piande faade galure Bamako en keban famuye Umar So ana tawda en ga millionji temede e capanɗe jeegom kalis dollar walde gavi hawjinde kala ko waltata e pesoɗe hoyni wallitirde leyɗe afrique o kalisi ana hertana hemrude mbiyen marque safrude e paludisme ngu ñaw jonte ko wonde tollude leyɗe afrique ɗe golle puɗɗi to leyɗe tati afrique en keɓan waldude hen on calminama do RFI fulfulde kibaruji meden nyaloma di to leydi malingonden ton kulian kobe ngadi fiande to sari katti do wodda Bamako hande subaka ceccho kono Mali wawi rundude be do be mbasi goto e mabbe nawni be tawama dido e jom en kabolde du wono ko be bari wakati de ben don galduno e mobilaji tawdaaji kuje pelloje ndu kibaru hemrama horebe kono kobe Mali Amadou Barouba Asalminam.
Mi salmiti mama Rama Diallo.
Ko pa meten e ndu kibaru amado.
No bidan yana wodi de fiende wadi ko e yamde joyi subaka yonta kubal ko pellande findini hodube e de nokkure e biol konu ko be Mali e yaltinangol hande kuli yam ko be jeedido mayi jetato nangama wondude kay e kaborde kewde e kabaruji kebadi kuli yam ko be ngardi ko e mobilaji didi wondude e bomboje fewde Dakar konu ko be o e subaka o lawi fewde e Dakar konu ko be o koko uddano yoga e ngal galleji yol nambiere yoga e gardibe leydi ndi e service aji mumen beydanama denka e o saha jam warti e den nokkure lanaji no weya e do wuro kati e Bamako yimbe nokkure de no njaha hajuji mumen golle bamti haysi tawi kulol no teska e jese yimbe be kono ko be Mali no jokki wittoji e tefoje ngam andude ko sabi ngu njangu e siftinde be kolliti kay e der chimtol ko be do kuriyan ko be jiyabe e masina katiba mbadi ngudo njangu piende teska ma e de balde jabbide der wertango Mali hankito kolokani temedere nogas kilometre yottade Bamako kulian kobe jani e dow Dakar Forsat e Sander Mori kono kobe dido mayino hen kake kewde bonino hen kulian kobe hewbe kadi mbaranoma hen Rama Diallo
Amadou Barouba de fiande findin yimbe hewbe do to kati do fiande de wadi sabu pettande de kewi matede goto e hodube hono to kati ton ana sifono en o ala hali fejiri e biol mako wodi kulian kobe nangabe tiagande fiande de wadi en kedo to e fanu hala RFI fulfulde
fajirago minanga e vraiment no mi pinne alhali bondo mi immi parce que mi murki jungo nan wetu jungo non beta ko wati 5 heures ne de misinan tagal ewnango misir arande
fiande to sari kat
sudan du batana dimbo mi milon wuibe natton daga wana wuibe non daga tagal mu gazan tili dimbi mim jon sudan bi mi tan wuibe nati do sort daga wana dum daga kan wada tay manan kan wada tay ko mi jama walta kilmu wonko be mbedi ko wete obi ko be mbedi ke alwadi sami bangi misir yota fe got dido be nga sami le nokku wete poudre dum yota wana le ngene ketni won fe donga alhamdulillah mi matay ko basse menna ko heddi ko no yalla barmu le kam mi anda menna tiagal mum mi imige mi wari mi nati mi yilima mi yi hewbe nangam yimbe sikke wonbe sikken won dombe hewbe nangi yimbe hewbe be nabido be udidu be nangidu
tiagal de fiande lelle kununke goto laamo Mali holli wasude e do won kununkobe mudum tawakoto kulian kobe be hollama jeddo mabbe e lay kibaruji di e den fiande fa joni hono de fiande ngondi joni na wadude hono fiande wande hande subaka dum ana beedi kulol to koreji Mali fayso tawi laamu leedi di ana mantori hebindare e nafa handen hem desembe kununkobe Mali fama en do kulian kobe piande de ono kewi taskede fiyande de nyalade fa subaka hande de fiyande wadunde do sare katti hawjine den kakabode bamako tawedu to gonno ko horejo leedi handen a walata ko alhaali on nandi en pamito to joni Umar Sow asalminaama
mi salmini mo Rama Diallo
wono ko o alhaali waldi
ko non o do alhaali ko waawi en nandinedi fof kam o buri handi nandinedi Rama Diallo ko e kongol fulfulli wingol to nangi fudi hirnangi anni juuloobe sabunon e gal do legal do piandi nana njanguri uta eno wiri ardibe leedi ndi ko ton finata horejo leedi ndi yawdo sa hono colonel Asimi Guetta kam e jagodo kalfinaado ndienago on woni colonel Sadio Camara wadde en pami don kay ko nokku cikkaado burdo renede leedi ndi kono sen duttima e yurnite filfiloji ko wadi ko men taw dum wona kawiso sabu en waynen jejitani njanguji nanundiradi baddi e sahaji badundirdi e dido dumunaji jabbidi e palli ciertude e der Mali e diwi kulikoro woddani Bamako wondude fegu kam e mopti dum koto wuddu leedi ndi fajiri alkemes hankitan koto kolokani rew Bamako ina wayna jogotibi njiabi e gomu katiba Mathina njani e nokkuji konon kobe kam e sandarmuri
Umar Mamadou Sow ko buli kulibinade majjum woni joni pellital galbe kulunkobe jitti
mani mbiyen gile hitande ujuni didi e sappo e didi kuliyan kobe puddi waddi ton njanguji kiptinadi bedo kuliyan kobe cerani e bettudi e lamungu e mbadeji kala kono non galdo pellital mabbe wittobe hewbi kawrini e wiidi so tawi diddal barkan yalti Mali ma ciusal kuliyan kobe be beedo mbele waddi wanangon miji woni e gongdudi so tawi eden gandi dedo nyibirde kati medani yanede tarike ha tenti non e ko badrini hono Bamako lamordinde
a jarama Umar Mamadou Sow wiide tan pellite de be kuliyan ko be koyni joni hunde ko hulbini wodi lehi kibaruji di to Bamako en jaltan jokkude do leede Afrika kasi Guine Conakry Abdoulaye Sow horejo syndicat en Guine jinganowo hono golle bankiji e to assurance o hebi yofede hande aljumaare de ko tiagal nyaawore do tume yedude saria e saliankobe dum ko narewi ko nguli yo bangini e windande makko buykude hono saria hinori pede golle hono to eco bank e afri alan wide wadi nyalaade nay imo wonno e juude saria o hebi yopede hande hota galle makko ka o yowama Libi joyi kasu nyamande hoti subaka o dowel tare ekivaluji meden Alassane Dramane Ouattara hore jokodi war kanko jabbama to lamorde Sud Afrika hande kanko e bandiko Cyril Ramaphosa be jewtanton ko fati e jokondiral hakunde de leede didi wodi du ngal jahangal ana waltandalde o hono be cemmitirta jokondiral Afrique du Sud e Côte d'Ivoire e kibaruji meden do en kalen hala a cellal jonin ko fati e wallude yitude e safare bangala fesude e koleji to paludism de jonte nawde do afrique milioji temede chapande jegon kalis dollar wono ko walde gavi hawjinde kala ko waltate peso de hoini wallide afrique etandara no peso galgal naftorte joni o hoyrobe bangan golleji do afrique gollanobe oms don mat kanko Matsidi Sow o moyti daranido walde OMS do Afrique o wi nafa ana a hewi majum ko kerotorenga
the pilot countries have vaccinated more than
Leede subade de marki ko buri yimbe million e ujune temedde tati gila orngal marke den fuddi den leede limore sukabe nyaunde tebe sabu palibe duitori tatabar tawi kadi der diwe de den marke taska mayele faybe be dubi mu yadi e marke de duitori sappo e der temedere wel CMBD wanabe markede ben en waaway hadude million yimbe nawnarende iwen ujune chapande yimbe hitande kala men hebi wakilare ko tawata jamube pesidi wala markede hino beedi fi kala coronavirus no wodi dum holli mawbe faybe ben jamaan e safrobe ben hino fami bonende nawnare Ibe hauji hiugo sukabe ben nde naunare waraende. Kono, hande, kafeundi ido, pesi, wala marke, mu inadede yonata dunde Afrika denfu. Kurundowo ni hande, fale ame aranede.
For all eligible children remains a priority.
Dr. Marsidi Sow Omoiti, dranido walde OMS o Afrika. yamde sapo e tati silmaji sapo woni to Burkina Faso e to Mali do RFI fulfude on wakati goto e jokitaade ga salminde kanko kumpito wo en jahindeji di hande ko on takibaruji don asalminama Amadou Baruba
mi salminti mama Ramadan
ko winda e jahindeji
Amadou Baruba e kibaruji jahindeji galten
na wodi Ramadan no bidani ko hen ngareten tiagal de calminden bandirabe hedi be refi fulfulde jaynedi hande warti e ko ngal kautal kaf award hitandu jinaji de noga sedidi ngal desewal namina raya burgal lollude e fijo ballon e der leede l'Afrique hokangal Sadio Mané o ko lati do biddo Senegal
wi sport o Senegal wi ko leedi Senegal kanyum wonno ko hebi ngal tidungal hikka
petto burdo tinade e kawre paltide do e der dongre Afrique ko Sadio Mané wiete ko pijoto Bayern Munich hande wala mbien hande o ko ton woni natawa e didal hokkongal desewal kippo burdo lollude e elto namin ekitowo ko Aliou Cissé mo Senegal hokka e yeso elto Egypte Carlos Queiroz e pido burdo tinade to burbe famdude dubi ko biddo Senegal goddo biete do Pape Matar Sarr baddo wala mbien baddo baddo burdo yede namin yode e der hitande de ko mo Pape Ousmane Sako biddo Senegal najo kadi goddo fijowto Zimba didal tawetengal to leydi Tanzanie te dunga fijo ballon Afrique hikka fu warti do ender lady Senegal
Seneweb warti endu kibaru wiide ko hikka do hikka ko hitande Senegal
be goddani don kambe ne Seneweb be ngarti hen no feewi Sadio hebi dese walla wolle dira balla tiagal Arnold makko hitande djunaaji de sappo e jenay Senegal hebi dese namin rayaaji hikka dese burde teddude fu ko kambe kebi bibbe leydi ndi beltorima de dese hanki tawa dum bettani be tiagal de Senegal lati wonde champion d'Afrique e coupe paltido to Cameroun taw kadi ebe njokki kawre coupe du monde ha ebe mijano leydindi mabbe buro towde ko fewti e coupe du monde Qatar hitandu jinnaji di noka sididi wakar serane waddani don be wi dum na wawi latade Aliou Cissé elto fidobe lutade lutobe barode teranga dum woni teddungal no andi ko reji mum be o eltata gila dubi o mo andani golle makko dum hokki o deswal ngal o jittingal wakar sera yoto de dese nawrube fidobe Senegal ha be jita coupe du monde no fada to Qatar ko boyeta nogasi go lewru sappo e go buru yaade sappo e jetati lewru sakitinu e hitane de wonata
Amadou Baruba gal kebal Sadio Mané juhay na mbien bettaki goddo ko RMC sport andido
no mbirani ana wodi Rama Diallo RMC arti hen no feewi e ko buri yaddi e ko gandanno da to wala mbien de wonno to Liverpool didal makko ko adi o mo jokkondira e Bayern Munich ton to ganda kanyum to leedi Allemagne e balde jabbide de ko woni dandudo Senegal to Egypte ha do Cameroon e kippo leede l'Afrique paltide Sadio Lomti Masadio e jogata e joktadema ngal desewal wona ko sudino dum non andanoma wonno non ko hakkunde makko e Mohamed Salah biddo Egypte wondude kadi e biddo Senegal goddo hono Edouard Mendy
a jarama Amadou Baruba miden jelingal hotu Burkina Faso
ala accutan ngal woni do der leede Senegal ha dubi padi
RFI Segu e do Japan e jenay e tati tobere jeego
RFI Sikasso e do Japan e jenay e joyi
RFI Mopti e do Japan e jenay e jeedidi tobere jeedidi
RFI Garwa e do temedere nay tobere jeetati
RFI Marwa e do tembere e buu tobere jeego
on beltanama do RFI fulfulde sakiraabe hidibe joni en calminan bandi en debbo Fatimata Sisawane e tobbere on tottama ko wol Fatou Assalminan
mi salmini Rama Diallo mi salmini dendagal hediyankobe RFI fulfulde hande non Rama Diallo hide ngandi ko aljuma tobbere la ko hediyankobe ben jogi yewtere den artangoleng e yoga e tobbe hittune e ko tawata yawti ka taskara mon tottama kongol en der yontere den kono non hibe wawe kanyum kadi artude e tobbe godde tawata yawtali ka taskara mon tottama kongol ndebe jenti ka kaba kibaruji amene
wodi ndelle yettude be tan Fatimata Sisawane tawdede en illa altinere fawade jonin mimi wayno tobe do mi wiya kewtu jam e altinere warore keben kasina kibaruji wade do RFI fulfulde taw ko kibaruji di jokkan jango Aissatou ana tawdebe ga joni o mi accidi on do ndelle Fatimata Sisawane non e Ibrahima Abba bangal masinaji ton joni